Time is money. Usikubali kupika chakula moja ati unapika ugali tena unangoja tena upike mboga, hapana. Kujia hii 58 by 58 standing mika cooker. Iko na 3 gas burners as you can see. Iko na 1 rapid electric plate and then iko na hizi knobs over here. So hii ni ya ku turn on or off. Iko na temperature. Alafu kuna hii yenye ya rapid plate. Then hizi tatu 1 2 3 hizi ndo za gas. And then iko na timer. So tuseme kama umeka anytime, ikimaliza hiyo time utasikia there is a sound ita pop hivyo. And then iko na oven hapa chini, iko na 4 functionality, iko na the baking tray, baking plate, iko na grill na iko na rotisserie. So nikisema 4 functioning na maanisha iko na hizi vitu zote zina function hapa kwa hii oven. Na imagine, hii nenda for only 35,000 Kenyan shillings. Usikose kukujia kitu bana. Hapo unaweza pika ugali, unaweza pika mchele. Yote ugali naiva, mboga naiva isaidi ingine, imagine. So ukitaka kuipata, just go visit our website www.tenzahomeappliances.co.ke ama unaweza kuja kushop na sisi. We are located at former Nakumat Lifestyle or the current Naivas Lifestyle. Meza 91, shop number 2.